Kuna Wakanda Extreme Monster Shock Fat Boy Gwash Ingine Mbaya
Kipade
Ting ting ching ching ndio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Ting ting ching ching ndio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Bianga ndio form tunapenda nyanya ndio form tunapenda haga ndio form tunapenda tukitema bianga
unapenda dosh na si dori hiyo siri. Ukiteremka, teremka chini. Baby fanya hivi, mina deoni amini. Juu kishukisha, mina wakote ya chini. Chini, chini super bash na entrance ni ounces. Broke boy pia lupo anga the loud. Na nikikams you take kamari ambe the deep. Kanali uko na cannabis na baby girl vipi, unataka taka nini. Kwanza rehe snap, kwenye kina kradi mbili. Koroja na mo, na tunatoa mawili. Ama tuende easy viku, na giza ni kufi.
Ching 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 ching, dio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Ting ting ching ching, dio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Bianga, ndio form tunapenda. Nyanya, ndio form tunapenda. Haga, ndio form tunapenda tukitema. Tuni wako juona jita amo swako wako jaba hana haga kuli dem ni wajami ukata tentin junde loko my DJ Joe Mez tangu Joe ni meet imekuwa success though Ronnelly to mess tusha rudi na ubasi wezi sao Mary Jane juu fanya meditate pale giz na my genio tangu bana get fat wamekuwa waki hate you nono ni mawen piga show kila day kukafunga my crew imekuwa my goal tangu pate hii fame. Ting ting ching ching ndio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Ting ting ching ching ndio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Bianga ndio form tunapenda. Nyanya ndio form tunapenda. Haga ndio form tunapenda tukitema. Bianga
Kona Jack na kaba kama Jill na Leonie Clinton na memo kupay bill. Tango tuko alive na vilele mnajikil. Nimi angulia ni big juice siku yendo mil. Kupati kwangu art neza craft hini skill. Tesi kama oil sezi penda higi spill. Hini discipline kila bash muin still. Na muso alo pride na imeza kama bill. Keso mdiyo mtabaraka kutu tani guest. Madem kama goal hando wangu target. Na mumada beat na sundo kwa casket. Kutadhani mini vile neke ete suspect.
Ting ting ching ching ndio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Ting ting ching ching ndio zaki tupata tunje wanatufunga chengerere. Bianga ndio form tunapenda. Nyanya ndio form tunapenda. Haga ndio form tunapenda tukitema. Bianga
Nikiamua ni kuchafua, chafua ni confetti. My ability for immorality, them is some pretty. So wipe out your smiles or your wise and witty. Who I claim to rule up the music industry. I'm not just another MC from Kariobangi. I bring out the Kingston in Nairobi City. Utwaiki kupiga pumzika kuna viti. And don't forget kufungezo mishipi za mishuki. Big friend!